nyakisami Ogoni loke ngona to pilish kuno bebor Nyasaya ombi konyo Mudoli loke ngona to pilish kuno bebor Nyasaya ombi konyo Diamond achope pacho yo baro chako Ane nyakisami.